Mafia. Ukweli wa moyo ni kuambie, unisikie ya kuingie. Pezi si choyo ni nganganie, yoto ni mwagie, nijisikie. Nimebatisha kupata we, kote nilipita ni mchana, sasa giza lengia. Nilibatisha kupata we, kote nilipita ni mchana, sasa giza lengia.
Usiniogope, usiniogope, usiniogope. Usiniogope, usiniogope, usiniogope. Usiniogope, usiniogope, usiniogope. Usiniogope, usiniogope, usiniogope.
Mapenzi siku hizi ni uchizi, mapenzi siku hizi vitimbwi, mapenzi siku hizi na kili mbovu. Bola penzi la chizi, mdolu naposingizi, moyo unatia akili uchovu. Kila namuuliza penzi, atakwambia stress, hataki stress, kila kona cash. Hilo kimpa keshi, atakwambia yes, bomba fresh, sinatupoza face. Nilibatisha kupata we, kote nilipita ni mchana, sasa giza lengia.
Usiniogope, usiniogope, usiniogope. Usiniogope, usiniogope, usiniogope. Usiniogope, usiniogope, usiniogope. Usiniogope, usiniogope, usiniogope.
Ona moyo unadunda dunda dunda dunda, wasi wasi unadunda dunda dunda dunda. Usije niacha nika chunda 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 chunda. Moyo wangu unadunda dunda dunda dunda. Moyo unadunda dunda kwa wasi wasi unadunda dunda. Usije niacha nika chunda chunda. Wasi wasi unadunda dunda. Nilibatisha kupata we, kote nilipita ni mchana, sasa giza lengia.
Usiniogope,